kila kitu ni waga ni nafanya legit. House to my kicks, to my chicks legit. Voice to kishift, yeah my G's on it. In a freak, so na beep, number leaks legit. Leaks legit, chick name thick. Won't let my boys do a jump on this. Kuna same cook when I said you pretty. Shit is sweet, I mean I don't think. Kila kitu ni waga ni nafanya legit. House to my kicks legit. Voice to kishift, yeah my G's on it. In a freak, so na beep, number leaks legit. Leaks legit, chick name thick. Won't let my boys do a jump on this. Kuna same cook when I said you pretty. Shit is sweet, I mean I repeat.
Sako ni maimbo cheki mi wana kirife watanona tu kwa site wezi nipata kwa rental. Ndoma ni manyake, niko all sizes. Na punch, na bite mini rebel. Ukikam na wasafi buda chunga mini tabu. Mi wanga tuflambo mchachisha kama J. Gold. Wena njima skando kama ni vita ni reso. Guess what, sezi hata mi wanga na hemshot, headshot. Vile napiga mistari utake off mental. Na chizi na mistari nenda detox. Wife was tenja ni ngapina ni mteja. By four lazima nda ichapa na nilesha. Kaizo ndo mi wanataka juni pesa. Icho tulicheza cheza tukichemba. Rijo inapandisha motisha tukienda.
Such a colon. When I'm searching for dough, dome yangu inanuka lakini stories na donjo. Ndo kwe physically fit, ni upige tizi zi team strategy. Jiulize mbona, uyo dem anamulipoa na jay enda gym. Kauda hizo mambo kata keki, uli ni cut off, kapata risteki. Nikamuli grundu wana kwanga mtu fake. Iyo ni gist, iyo si gift, hizo ni gifts. Mino daktari, sindanzi kiisha na kuzunga kisi. Devo ali panic, nilishindwa kuangushwa na mapepo kanisani. Vile muka likuwa na niganda, ungedhani attempted murder, wa? Ala? Haurumio.
Kila kitu ni waga ni nafanya legit. House to my kicks legit. Voice to kishift, yeah my G's on it. In a freak, so na beep, number leaks legit. Leaks legit, chick name thick. Won't let my boys do a jump on this. Kuna same cook when I said you pretty. Shit is sweet, I mean I don't think. Kila kitu ni waga ni nafanya legit. House to my kicks legit. Voice to kishift, yeah my G's on it. In a freak, so na beep, number leaks legit. Leaks legit, chick name thick. Won't let my boys do a jump on this. Kuna same cook when I said you pretty. Shit is sweet, I mean I repeat.
Najenga mamita ndo siku moja ni kidedi ni wache ya Kim. Niliwambia mipedi na after kuchaja wote waka guess niko steam. Nilijenga kaso sita apo 242 graoni kiuzanga weed. Na mishoni yangu nikianza ishuguli likuanga tu manze kusaka nyatish. Nilichoka na mashow skuzi na piga madil. Kanataka na iteka na itisha saa iwa na jichocha na wawezi wakazoyo saidi. Na sinaga control over my chicks legit. Hali nikalia makalio saizi. Akaniambia niko serious na iteka saa i. Akanifanyia submission za IG. Nikamombe we lazima ubariki my crib. Minangangania slow isho saa i. Vile ninaweza kanya do kiburi. Increase. Siwezi katishwa na vitisho za hizi vinyangarika zinazozo na mzozo wa IT. Nilifuzwa kupenya kwa sisi kila siku naangalia blender fika kesho. Na talk zangu zote wa legit maisha yangu naweza sema inawapa lessons. Had a total disposal to eat as if wali defeat naweza kanipa tension. So sipongi yo story at TC tunajua nikibonga nda take your attention.
Nisha dishi staki stata, nshikisha mchana staki sapa. Mina brown machizi sana, pass them hoes like tiki taka. Ndao bona sezi safa, kaki usoja, kaki uspatans. Kuja na sword, kuja na papa rap, ina bone mekosa papas. Uyo fala ni cheapas, I wish ange madwa kiwa fitas. Shaiji ngiza ngori noma sana, ukaita Alana Jesus. Izi ngoma ni trauma ni mepitia, zingine ni miujiza. Next year ni keja mpya na inakuja with a new diva. Ini shitwezi osha na vim. Benelini nafanya na lean. Benefit za kuzoza na mi. Bele biga na nita daddy. Bebe me I'm the one that you need. At least nuna juwa nina bibi watano. We msichana miswezi kufeed for free. Badayo utanipatia nyamo.
Kila kitu ni waga ni nafanya legit. House to my kicks legit. Voice to kishift ya yeah, my G's on it. In a freak so na beep number leaks legit. Leaks legit, chick name thick. Won't let my boys do a jump on this. Kuna same cook when I said you pretty. Shit is sweet, I mean I don't think. Kila kitu ni waga ni nafanya legit. House to my kicks legit. Voice to kishift ya yeah, my G's on it. In a freak so na beep number leaks legit. Leaks legit, chick name thick. Won't let my boys do a jump from this. Kuna same cook when I said you pretty. Shit is sweet, I mean I repeat.
Mejia mitoka next teeth. Najua mi waga na rap east. Umeamini you are painting, ushai muliza juu ya bestie. Most times jaribigi sana, migu shake before take 3. Mama wako kwa Bentley, na ame kwacha utake care of the kids. Society ko bent ni, mnajua na mnaipeleka dentist. Tezangu wazinaga wengi, don't mind me, I'm just the thing. Chairman squeeze ya deku keti, kete shaja mfanya sote. Megu retention, zero level, babe waki ya kamona important. Walibai refa, walituchenga na bado tlenda na kikombe. Nuts kwa store zimekula cobweb, zangu znenda na kobole. Oh sorry, watch a story, unanapo watu wako makombe. Wameenda kutafuta dawa India, wale watoto wakibombe. Biz poa, unatoa deposit, ukinisinya natu wakiko hozi. Mindo mukombozi, nimetumwa kutumwa muhoozi.
Nimetumwa kutumwa muhoozi.
Sweet nothing kaza muhoroni.